Mera Tiger Mnyama Mtumbaya
Super Records
Fire. Was the first time kama zali nikajiuliza ndakupataje mtoto mkali hauna kiburi wala hauna dosali najivunia kuona wewe mtoto mkali wahuni wanataka mimi na wewe tuachane ila mami mimi na wewe tushikamane tushikamane tena tusiachane leo mpaka kesho atasaidia ya manani unangala kila sehemu ndo maana najisifia kumbana mimi na dem ambaye ananivutia mtoto unakuja juu kama kengele kanisa nichole ya kutatu mgongoni vyote ni visa sitokuacha daima hata kama wakisema eti natoka naima mimi natoka na lema nasema tena kwa kujikema mapema sitokuacha daima cause nakupenda sana
nakupenda
Sema sana, usiku na mchana Ila mina we mama tutazidi pendana Hayana mana maneno yao mama Hata wakizidi kusema sana Sababu mina we tuazidi kupendana Yeah, tuazidi kupendana Kuna vijicho jicho wale wakina nani Wanaopenda kudisi kuhusu mi Tatizo mi shehizo mi huwa sifagiri Aami, na wachana
kukweli Hey baby girl,
nakupenda
Kwa mwingine,
sito kwenda
Hey baby girl
Sio kama wale wapenda pochi Ila we mzuri zeda kidoti Unanipenda hata kama sinaga noti Kwani vitu vingi mami unanisupporti Niki kukosea uwa napiga magoti Unaninua unasema baby bass Nasimama akisha
nina relax
Nakupenda a baby mpaka bass
Hey baby girl
Nakupenda
Kwa mwingine
Sito kwenda
Hey baby girl
Nakupenda
Nisipo kupenda na mpenda na
nima Hey baby girl
Locked Off Sound.